Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Watoto wachunga na moshi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu tafuta masai. Mahaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai. Yale mashe, mashepu karibu ni Mbeya kwetu. Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu. Usiombe katize dada getu. Twenzetu wa Makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepe kumuacha arudi Bwana Yesu. Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Mademu anapenda hela, acha tujitume. Bairi upewi bure kama kununa unune. Peponi wanawake we upe peponi. Wafupi warefu peponi. Wanawake we usi peponi. Na wanyama shepu peponi. Adina vimba umba upeponi.
Uzoma, Iringa mwenye dani noma, Mara na Babati utaona. Saka chiti sumba wanga takoma.
Onyesha shifu, onyesha shifu.
Watoto wa Nairobi.
Onyesha shifu, onyesha shifu.
Horo horo, hawana kasoro. Napenda wa Bogoro, wa Morogoro. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you make me call. Burundi na Congo, I'm coming tomorrow.
Stop it. Okay, who's your papa?
Vizo.
Come again.
Da Vizo.
Baby, who's your papa?